Naku la sesifikile khona safika qathathanga kuphazima kweso. Isonto leli elandulele lika Khisimuzi isikhathi sokutatata kwabanye. Ngibuze kaze ikuphi kusemqondweni wakho usacabanga ngoKhisimuzi. Ngikubingelele phina ngamukele futhi enkosini yethu eFresh ngingusibonelo BT Ngema ongomlomo kaBenedict weChristian Networks. Sokulumbe ekseni nangithandaza phambi kaNkulunkulu ngangimbonga ungenza kwakhe ngibe ngozuzayo beneficiary emseni wakhe. Ngabo ke momva empleni yami ngabona ukuthi konke lokhu akungifanele. Kodwa ke lona phuzu leli kule ndaba. Umusa kaNkulunkulu umahala futhi akukho esingawusebenzela ngakho. Konke ukwenze ngokuthumela uJesu kulo mhlaba. Ngamhlubuka, ngamelana naye uNkulunkulu, ngayephula yonke imithetho yakhe. Kodwa njengokuba omnye ngobuciko wathi uMosa ugqama ungaphandle kwenkolo. Hawu, amen kuleyo ndawo. UMosa kaNkulunkulu ufinyelela emhlabeni osotakwini lesono empilweni zethu eyisotakwini engenandaba ngisho nemithetho yakhe. Futhi nebala lokhu kuyikho kanye lakhona le ndaba yomusa eyaqala khona. Ngoka Luka 2 verse 7. Wazibulala ngendodana, wayembesa, wayilalisa emkhombeni, ngokuba bantula indawo endlini eyihambi. Hhayi esigodlweni, kodwa esitebeleni sey'nkomo. Hhayi embhedeni, kodwa emkhombeni wey'nkomo, kulelo bhokisi elifake ifolitji lotshani ukuze zidle inkomo. Usuku abaseduze nenkomo, zinephunga lazo, zivese idacaza ubulongo noma ikanjani, indawo iphenduke ingasese lazo. Ngesikhathi zidla kuleli bhokisi lefolitji, kubuye kugxaza amathe, konke lokho kwehlela kuleli bhokisi lefolitji. Kuzala komsindisi wethu uJesu Kristu, akubanga seqophelo liphezulu lenhlanzeko ngokwezempilo. Kwangahlelekile kahle. Singaqhubeka sisho sithi, akuzange nhlobo kube senhlazekweni enhle. Akhamthanani ukuzala kwenkosi yamakhosi nombuso wamabusi, umdali wezwe nomhlaba, lutho. Kodwa kwakungcolile, Musa, hlala unjalo, Musa, uhlale endaweni engamavundululu, eyimantwa intwayi, eyingcolile. Umusa ke lo. Ilo kanyezwi likaNkulunkulu leli, eliza kuwe, liyifresh namhlanje. Ukuyithwala devotion efresh nsuku zonke, sithumele iWhatsApp kunombolo yethu ethi 067-706-0077. Angiphinde. 067-706-0077.